Now here's an African love song from up north. It's sung in Swahili. See how you like it.
Kutembea kwa wengi kubaya. Kutembea kwa wengi kubaya. Kutembea kwa wawili.